bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose. Iki ni ikiganiro muri Isanga. Mwese ndabatumiye hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Nk'uko nabasezeranije mu kiganiro cyacu cy'ubushize, ubushakashatsi turimo gukora kuri kudeta yabaye mu Rwanda hashize imyaka 47 burimo kugera kuri byinshi cyane. Gusa ntituraburangiza kuko hari byinshi tugishungura. Turabararitse rero, mwihangane, ntimurambirwe. Mutese, none uyu munsi mwateganije iki? Murashiwe rwose. Gusa mbibutsa ko uko ibiganiro byagiye bikurikirana kuva bitangira, hari abagiye batwumvisha ko kitari igihe cyo kugaruka kuri iki kibazo cya kudeta, ko igihe kitaragera. None se bitabaye ubu, icyo gihe cyazagera ryari? Nyuma y'indi myaka 100, igihe abenshi mu bafite amakuru y'imvaho bazaba batakiriho? Yewe, natwe ubwacu sinahamya ko muri iyo myaka yindi 100 tuzaba tugihumeka. Namwe mubizirikane, muzatubwira. Mu kiganiro cyacu cyo mu cyumweru gishize twagarutse ku buzima bw'umukobwa, ndavuga umukobwa rukumbi Agnes Kabarenzi, wafunzwe afite imyaka 24. Yibarutse umwana ageze muri gereza, ariko ntiyabona amahirwe yo kurera uwo mwana abyaye kuko yitabye Imana. Uwo mwana ni umukobwa, ubu nawe ni umubyeyi, afite abana barimo n'abakobwa. Mwatwandikiye muri benshi mutubwira ko icyo kiganiro cyabanyuze. Bamwe muri mwe mwatubwiye ko mwacyumvise amarira kisuka, abandi agahinda karekura, naho abandi bibatera gufata ingamba nshya z'ubuzima. Mutwumve neza, intego yacu ku ijwi ry'Amerika si ukubashengura umutima, ahubwo ni ukwibukiranya ko twese turi abantu, kandi ko igihe cyose ibyo tunyuzemo mu buzima bwacu n'ibyo twumvise bishobora kutuviramo amasomo y'ubuzima, aho gutsimbarara kuri kamere muntu rusasasa. Niyo mpamvu icyemezo twafashe uyu munsi ni ukongera kubumvisha ibyinshi by'ikiganiro cy'ubushize. Si byose ariko, mutwumve neza, harimo n'inyongera tugiye guhita tubagezaho muri uyu mwanya. Nanone ndahe ijambo umunyamakuru mugenzi wanjye wakoze akazi kenshi mu gutegura ibiganiro, Venuste Nshimiyimana, akomeze akibagezaho.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Uyu munsi hari byinshi, isi yose irizihiza ku nshuro ya 8 umunsi mpuzamahanga wagenewe umwana w'umukobwa. Ni umunsi wo kuzirikana uburenganzira bumugenerwa ugereranije n'ubwo abavandimwe be b'abahungu babona. Ni umunsi umuryango w'abibumbye uvuga ku kibazo cy'ubusumbane n'ihohoterwa abakobwa bakorerwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu munsi twibuke ko mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko, mu mateka uburenganzira bw'abakobwa bwazaga munsi y'ubw'abasaza babo. Muri iki gihe biragenda bihindura isura. Kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa, turakirana none umwana wa Nyeshi Kabarenzi kugira ngo atubwire icyo atekereza ku kiganiro cy'ubushize twari twahariye umubyeyi we n'isomo yabonyemo ryamwunganira mu murimo we akora nk'umuganga usana imitima yahahamutse.
Yewe, nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo, nagize amarangamutima avanza, nagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni. Hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye avuga ubutwari bwe, ubumanzi bwe, ubupfura bwe, kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkabandiho ndi muzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenzi.
Nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ibikomere by'umutima, by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nkariya, ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki?
Ubwicanyi nka buriya burenze kamere buteri hahamuka kuba bukorewe kuba bibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho mano nkariye buriya abari nkaho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose asandaye ahantu hose haba mu nzuzi cyangwa mu mibereho ya buri munsi bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho
ariko Dr. Uwimana igihe cyose nganiriye na bamwe muri mwe mwagezweho n'ingaruka za ririya hinduka ry'ubutegetsi hari bamwe babivuga baziga kubera ihahamuka ariko hari n'ababizi badatobora ngo bavuge uko byagenze ibyo byo ubibona ute
buriya Veniste ntekereza ko abantu bakoze nk'ariya mahano cyangwa babigizemo uruhare icyo bo bifuza ni uko ibyo bintu bitavugwa na gato bityo abo bahemukiye bakigumira mu guceceka noneho ku miryango y'abahohotewe ndashaka kubabwira ngo nigire ubwoba bwo kumva ibyabaye bamwe muri mwe mwumva ko bibasubiza inyuma nibyo koko kuko harimo agahinda kenshi ariko ni ngombwa ko igihe nk'iki kibaho mwebwe cyangwa abana banyu bakamenya ayo mateka bifashishije ubuhamya abatanga ubuhamya batuma ibiri muri ya nkangara navuze mu kanya kitabatera ubwoba nkaba nashobora kubireba nkabyumva nkabishyira mu mateka yahise iyo bitavuzwe bigumye byihishe bituma ayo mahano akomeza ubukana bwayo butagabanyije na gato kandi noneho kigaragaza mu buzima bwa buri munsi
urakoze cyane Dr. Uwimana guhumuriza benshi muri mwe babikeneye ndifuza kugushimira kuba washoboye kuza muri kino kiganiro utwongeye guharira umubyeyi wawe kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa
urakoze cyane Bwana Veniste sinarangiza rwose ntashimiye abantu bose bohereje mesaje bakoresheje uburyo ubwo aribwo bwose kandi ngira ngo mbabwire yuko ndaho ko nkomeye kandi nta muzinya mfite
Washington ijwi rya Amerika
nyuma y'ikiganiro twahariye Anyeshe Kabarenzi twakiriye ubutumwa bwinshi ariko duhitamo bumwe bukomeye uwitwa Aimable Tabaro utuye mu mujyi wa Edmonton muri Canada yanditse avuga ko amaze kumva ikiganiro kuri Anyeshe Kabarenzi wicishijwe inzara ari muri gereza mu Rwanda yafashe icyemezo cyo kujya yiyiriza atariye ku itariki ya gatanu ya buri kwezi ubutumwa bwe murabugezwaho n'umunyamakuru mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma
maze kumva ikiganiro cyahise ku cyumweru tariki ya gatatu z'ukwakira 2022 ikiganiro cyahariwe nyakwigendera Kabarenzi Anyeshe harimo n'ubuhamya bw'umwana we Dr. Uwimana Christine niho numvise ko ntakomeza kwicaraho mba muri Canada numva ibiganiro gusa kandi nari nkwiriye uko nshoboye kugerageza kwiyumvamo no kwibutsa ububabare n'uburemere bw'inzara byaranze urupfu rwa Anyeshe Kabarenzi n'abagenzi be ariyo mpamvu niyemeje kwigomwa kurya no kunywa umunsi wose ku itariki ya gatanu z'ukwakira 2022 kandi niyemeje gukomeza iyo gahunda yo kwigomwa buri tariki ya gatanu ya buri kwezi kugeza habonetse ibisubizo ku bibazo benshi dufite aribyo kumenya abapfuye icyo bazize kumenya uko babayeho muri gereza kumenya uko bishwe kumenya aho babahambye cyangwa aho babajugunye ibyo niyemeje bizamfasha kumva gahinda k'abapfushije no kwibutsa gukomeza guharanira gushakisha ukuri bityo bizatuma twese dutangira kwiyubaka
ngaho nguko ijwi ry'Amerika ntiriheza nawe niba ufite icyo wifuza kudusangiza ntuzatinye kutwandikira turi mudatenguha nubwo bwose ikiganiro gishobora kuboneka kuri murandasi mwadusabye ko twagisubizaho cyane cyane ko murandasi idafitwe na buri wese mujye tukinonosora ubushakashatsi ngo tubagezeho ibindi biganiro
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Mu gutangira iki kiganiro cyihariye kuranyeshe kabarenje, ndifuza kubabwira ko ari mu bantu ba mbere bafashwe nyuma ya kudeta, akaba yarafatiwe rimwe na musaza we Gakire Yohani wari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Gakire, uko mwabyumvise mu biganiro byacu, ari mu ba mbere bishwe yaguye mu nzira bamuvanye ku Gisenyi bamujyanye mu Ruhengeri. Mushikiwe ari mu banyuma bapfuye, turabigarukaho umukanya. Yafatanywe kandi na musaza we Claver Murara. Undi bafatiwe rimwe mu muryango we ni muramu we Godefua Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta. Hanyenshi Kabarenzi yavukiye mu muryango w'abana 9, abahungu 5 n'abakobwa 4. Imfura yari Gakire nababwiraga, naho Kabarenzi yari uwa 4. Kabarenzi yakuze nk'abandi bana nta kintu abuze, dore ko na se yari bugumestiri wa 10 Masango. Abo babyirukanye imuyunzwe baramwibuka neza. Ijwi rya Amerika yashobye kubona uwari inshuti ye ikomeye Cecile Mukabiganda ari mu Rwanda.
Urabona turayana baturanye kwiza no ku kigo kimwe primeri, ariko we yarandi imbereho nk'umwaka, ariko ntabwo twize mu ishuri rimwe, tujye muri segonderi, ariko ntabwo twize muri segonderi rimwe mu ntangiriro. Njyewe nayize i Kigali muri lise hari ya Notre Dame, we ayiga mu by'Imana. Mbese nk'uko habaye turokome y'iki gihe bakoraga egizame ibashyira mu matrisiyon, noneho ubwo amaze gukora egizame yo mu by'Imana aza kwiga i Kigali. Noneho ariko nyuma gatoya aho amaze nk'umwaka aza kugira ibibazo, agira ibibazo by'uburwayi budasobanutse. Ubwo muri ubwo burwayi kenshi mu gihe twabaga turi kumwe nk'abana bava hamwe, mbese mu by'ukuri yari inshuti yanjye. Noneho nyuma ubwo burwayi bwaje gutuma asa n'uhagaze no kwiga nk'umwaka, niba nibuka neza yahagaze nk'umwaka cyangwa ibiri. Ubwo rero jyewe ndakomeza ndiga ndarangiza, maze kwiga ariko muri ubwo burwayi Bonetete Zurasa yaramusuraga nkagira gute, kuko naho yabaga muri famiye yabagamo nangiye nabagamo nabo bari inshuti, tukagendana twakomezaga guhura kenshi. Yaragize muri sosiyare ku Karubanda ubwa nyuma ndabyibuka, ndumva hari muri 72 ukwezi sinzibuka neza, ariko ndumva ari mu mezi ya nyuma. Nibwo nagarutse nje mu munsi mukuru w'umwana aho ngaho muri famiye nabagamo bari bagize ibirori mbizamo. Ubwo rero duhuriranye kuko natubwiye ko izo famiye zabanaga, duhuye rero nibwo bwa nyuma duherukanye. Bidatinze hashize nk'amezi angahe urabona biriya biba birabaye, kudeti birabaye, ntabwo twongeye kubonana.
Murabyumva bakuranye nawe abiganye nawe bose bavuga Anyeshe Kabarenzi nk'umukobwa w'umutima. Twumve Imakurata Mukamugema bakuranye.
Anyeshe ko mwibuka nzi ko yari umukobwa witondaga cyane, utarakundaga kuvuga, wari ufite imico nk'iya nyina, ariwe mama w'umubatisimu, wakundaga guceceka cyane, utarakundaga kuvuga no gusamara, akaba yari umuntu wari umukobwa wo kugira ku mutima utaravuga cyane. Akaba ikintu cyamurangaga cyane twamubonagaho kandi cyamutandukanyaga n'abandi, yari umuntu wicisha bugufi cyane, stress simple, ni umuntu wacishaga make akicisha na bugufi, akanakunda gukora attention ku bantu bose no ku bintu bihita, kuko agiraga amagambo make ntanavuge cyane, akagira igihe cyo kwitegereza abandi, agaceceka ariko ibintu byose avuze abonye byose ntabivuge.
Ubwo se iyo myifatire y'ubwizige yayigize akiri mutoya, akiri na mutoya mubyirukana, wabonaga ari umwana ucisha makeya?
Kuba turi kumwe nawe twagombaga tukamuzunguza, tutari kure kuki udakina, kuki udaseka, ngwino hano tugira ukabona nyine no akaba yanakugaya kandi mungana akaba ni munyibisize ngo gose wajya kuvuga ikintu nyuje ngibye akaba umuntu witondaga cyane none uyo twebwe bikatuye ko tutwara abasazi dushaka gusana nawe eh ntadukundire kuburyo nababa bacu batubate ku makoga mu magiye murebera kuri anyesi kare ukuna umukobwa ubugira ku mutima no ariko ni karakteri yiwabo ni ko bene nyina babakobwa bose bari bameze niko bameze nyina niko yarameze abantu baceceka adakunda kuvuga no udongo no mu gihe yagendaga kura ukabona we arimo abantu bakuru ukabona batagi bataragize igihe cy'ubwana bwo kubabasazi no kwirukanka no guca no kuba bashabutse ndumwe ari umuntu witonda cyane bigakabye
inshuti ya Cecile Mukabiganda yunga murya mukamugema
icyambere kimuranga cyamuranga kwanza intelligent mwishuri pe yari umuhanga cyane bigeze kugira no mu Rwanda kera mu bizamini bizamini bya CGM bavuga bati yabaye parmire cinq premier mu kuri abana ba urutonde yari umuhanga rero kera kimwe akaba n'umukobwa witonda utuzi
na Michel Shumbusho ari mu Rwanda n'umuhungu wa kanane Aminadab wafunzwe nyuma ya kudeta yaguye muri gereza ya Ruhengeri. Michel Shumbusho nawe yafunganywe na nyina ahurira na nyeshi kabarenji muri gereza umwe afite amezi abiri undi afite imyaka 24 nubwo atari kumwibuka yamubwiwe neza
hari ibintu nka bibiri yambwiye cyane cyane mama akundaga gusenga cyane kubera yari katolik hadi sengesho wana bavuga ngo ndakura mu Samaria jagwa
ya ni ndakura mu Samaria we
ndakura mu Samaria kagira rero ni shapure yasomaga nyine kenshi ngo muku bavayo kujya kuryama kenshi wala nicyo ambwiye ko akunda gusenga akunywa ikintu yibukaga mama parce que mama we ntagaru yari mu katolik ariko yibuka ko yakundaga kuvuga ijambo adakura mu Samaria akagira n'akantu donc nishapure bara nishapure cyane ahanini ni amwibukira gusenga pui ngo yari umuntu uri karme ariko noneho ushobora kugusetsa we ntaseke nicyo kintu n'ibi bintu yambwiye kuko namumubajeho igihe kinini.
Anyeshe Kabarenji arangije amashuri abanza i Muyunzwe yagiye kwiga muri lycée Notre Dame de Cîteaux i Kigali ahava ajya ku Karubanda nubwo amakuru amwe avuga ko yanyuze mu by'Imana aho ku Karubanda mu ishuri mbonezamubano niho yarangirije mu mwaka w'1972 yari mu cyiciro promotion ya 11 ku rutonde rw'abahize bose ari kuri nimero y'ijana na 165. Twashoboye kubona umwe mu bamumenye ahiga bari baziranye yitwa Alivera Nitegeka yibuka umukobwa w'umunyamutima.
Kabarenzi Anyesi niyo kavugwa twize mu kigo kimwe Karubanda hagati ya 69 na 72. 72 niho yarangije. Hari icyiciro bibiri, hari icyiciro cy'abigaga imyaka ibiri n'icyiciro cy'abigaga imyaka ine. We rero yari ari muri icyo cyiciro cya mbere cy'abigaga imyaka ibiri, ubwo yarangije muri 72 yarahasize. Ariko nubwo twabaga muri ibyo byiciro bibiri twari dufite ubuzima bumwe, twahuriraga hamwe,
ko wumva mwasangiraga twose nubwo mutari mu ishuri rimwe ariko waramubonaga naguhamagaye kubera ko yari inshuti yawe, ni iki umwibukiraho uvuga uti Anyesi umwibutse nibuka iki?
Anyesi umwibutse rwose nibuka ko yari umukobwa w'umunyamutima. Mu ijambo rimwe nuko namuvuga umukobwa witonda, umukobwa wiyoroshya, umukobwa w'imico myiza, umukobwa rwose washishikariraga amasomo ye n'uburere twahabwaga nabo babikira nyine babawuziriya mise nakubwiye. Umunyamutima sinzi ukuntu nabikubwira ni ijambo ry'ikinyarwanda rikubiyemo byinshi nyine, rikubiyemo umuntu witonda, udahubuka, udasaragurika, uzi icyo akora, uzi icyo ahamagariwe, udapfa gukora ibyo abonye byose,
ndetse wicisha bugufi nk'uko bamwe bamuvuga.
Wicisha bugufi, witonda, utirata, ahura akagusuhuza, waba ukeneye ubufasha akagufasha. Ntabwo ari bene wa muntu wanyuraga iruhande ngo akwirengagize.
Musaza we Claver Murara nawe avuga ko anyeshi kabarenzi yarangwaga n'impuhwe n'urukundo.
Cyamurangaga nyine no kugira impuhwe no kugira urukundo. Akiri umwana rwose yakundaga abantu cyane.
Hari n'abantu bamwe bambwira ko yakundaga gusenga. Biyo gukunda gusenga nawe wari ubimuziho
rwose cyane, ahubwo byaratangaje kuba atarabaye mu bikira nyine, ariko buriya nta vocation yari afite. Yari n'inshuti yanjye cyane yihariye.
Wowe ko yari inshuti yawe yihariye, ni iki mwahuriragaho cyane? Wavuga uti nka mushiki wanjye.
Akenshi nyine twarakurikiranaga, yanyitagaho cyane nyine. Ibyo nabonaga rwose, yumvaga mbesha niba yabona akora igihe mutoya hayo akagirira impungenge, agashaka ko ikintu cyose aribyo wagifata.
Avuye ku karubanda ararangije, hari abambwiye ko biganye, bambwiye uko yarangije amashuri akaza gukora i Kigali. Aje gukora i Kigali ni hehe yatangiriye akazi?
Naho ngaho muri Shasha, ahandi yatangiriye naho ngaho ni yatangiriye.
Umwana w'umukobwa w'imyaka 24 ukora kwa muganga, bamufatiye iki? Yarahuriye hehe na politiki?
Urebye mbese mbona ko ari byarihaga famiye yose, ibyashakaga famiye yose gusa nta kindi.
Kubera ko ni ikibazo nibaza, n'umwana w'umukobwa imyaka 24, abantu benshi bakomeje kwibeshya ko yakoraga muri perezidanse, bakavuga batubire yari afite amabanga. Abandi bati buriya yakoraga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, kubera ko ariho umusaza we yakoraga, bati buriya yari afite amabanga n'icyo yazize. Ariko wowe ukambwira uti yakoraga muri minisiteri y'ubuzima, ari umuntu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Umwana w'umukobwa afatwa azira iki?
Azira nyine yuko avuka muri famiye nyine bitaga abanyanduka, cyane cyane baziraga abantu bo muri komine Masango.
Nubwo bwose atakiriho, ariko ariho ukubera ko yasize imbuto, niba ariko nabyita mu Kinyarwanda. Kuba yarasize umwana yubitekereje, wumva umeze ute?
Biragushimisha cyane kuko yapfuye ageze uwo asize, kandi umwana yasize nyine niho urwibutso rwe, kandi yasize n'umwana ubona basa. Bikaba byaradushimishije kuba atarapfuye ngo agende uheri busheri, kuko yasize umwana ushobora umuntu areba nyuma agahita amwibukira.
Umwana basa, umwana ufite urugwiro, ndetse bamwe banahamya yuko yamuhaye iriya mbuto ye y'ubwenge bwiza bushamaje.
Umwana uzi ubwenge cyane nyine, afite ubwenge nko bwanjye nanjye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu kwezi kwa 12 umwaka w'1972 nibwo Kabarenzi yahuye bwa nyuma na Cecile Mukabiganda. Baraganiriye cyane by'abakobwa, amubwira ko afite n'inshuti ariko ntazina yamubwiye. Mu kwezi kwa kane umwaka w'1973 nibwo anyeshe Kabarenzi yasamye, kuko yafunzwe afite inda y'amezi atatu ariko itaragaragara. Mu kwezi kwa karindwi nyuma ya kudeta, Agnese Kabarenzi yakoraga mu bitaro bya Kigali. Ntigeze akora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga cyangwa se muri presidence nk'uko bamwe babitekerezaga. Bashakisha icyo yazize, nta kigaragara kuko yari umukozi usanzwe ugitangira akazi. Nubwo bwose rero yari atwite, yarafashwe, arafungwa, afunganwa n'undi mukobwa, Rudodi Anne Marie Nikuze ariko yaje gufungurwa. Anyeshe Kabarenzi yafungiwe muri gereza ya Kigali kugeza yibarutse imfura ye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1974. Amakuru Ijwi rya Amerika ifite nayo umuntu wabonye Anyeshe Kabarenzi yajyanywe mu bitaro by'ababyeyi bategereje kwa byara, yambaye imyenda y'umukara. Umuntu niwe watumye kuri mukuru we nyakwigendera Cecile Kamukunze nyiribakwe amubwira ko murumuna we agiye kwibaruka umwana. Mu minsi yakurikiyeho mukuru we nubwo bwose yarafungiye muri komini yakoresheje amayeri yagenda nta ruhushya, yitabaza inshuti yitwa Anastasia Nyirahabimana wari ufite imodoka ya Volkswagen y'umweru. Abanyagiterama bo hambere benshi barayimenye, byavuzwe ko ariwe mukobwa waguze imodoka nshya bwa mbere mu Rwanda, niwe rero bajyanye i Kigali. Amakuru Ijwi rya Amerika yakuye ku bantu batandukanye nuko bashoboye kugera kuri nyakwigendera Habimana Bonaventure wari ministre w'ubutabera, baramutakambira abajyana kwa Major Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro bishinzwe iperereza. Bagezeyo yahise ababwira ko bishe amategeko ko batagombaga kuva muri komine, ndavuga Madame Nyiribakwe. Ariko ministre Habimana Bonaventure yinginga Lizinde kugeza yemeye kubaha uruhushya rwo kujya muri gereza gufata umwana. Bagiye muri gereza ya Kigali Kabarenzi abahereza imfura ye, ababwira ko yitwa Uwimana Barataha. Bageze mu Yunzwe basanze inshuti za Kabarenzi zabategereje. Cecile Mukabiganda yarumye muri bo
akazana akazana kakageze muhira aho yari atuye uwo muntu iwabo, yarakiri iwabo yaratoranashaka yaje wenyine.
Akikageza mu rugo ako gahinja urakabona na uragasimbagiza ukabona kagifite imisatsi nk'iyo mu nda.
Turagaterura turareba nyine kakarimo ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri mukobwa arakarira rwose karakura karake yaje kuva akabaza nyuma aho atiriye kuko yapfuye karageze no muri segonderi ariho kaba ariwe kazi yanashatse akuze rwose cyane abyara akana kamwe aburera nabwo mba ari bubiri ariho ubwana bwe pe burabyirukana burakurana noneho nyuma apfuye uwo rero yagombaga kurejwa ya famiye y'iwabo wa nyuma.
Anastasia Nyirahabimana twavuze wari ufite imodoka ya VW niwe wakomeje kurera umwana wa Kabarenzi aramubatirisha amwita Christina. Inshuti za Kabarenzi zimaze kumenya ko yafashwe zaguye mu kantu ari Vera Niyitegeka.
Naho bimenyeye nakubiswe n'inkuba ndetse naho tumenyeye ko abo bantu bapfuye nta uzongera kubabona, nanone birushaho kuba igitangaza. Ubwo twamenye ko yabyaye ndetse umwana ararirwa arakura aranashyingirwa, ngira ngo ubungubu yari kuba anezerewe ko yujukuruje kimwe natwe twese bakecuru twiganye. Ibyo birashimishije cyane, birashimishije kubona uwo mwana we ariho tukamumwibukiraho, kuko turamwibuka turamuzi, kandi usibye no kumwibukira no kumwana we nawe ntitumwibagirwa ku giti cye, kuko iyo wabanye n'umuntu mugasangira mugakina mukaganira ku ishuri ni ibintu by'umwibutso umuntu atajya yibagirwa na rimwe. Ko kantu ko mu ishuri nta kantu umuntu atajya yibagirwa na rimwe.
Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1974 nibwo Anyeshe Kabarenzi yavanywe muri gereza ya Kigali yajyanwa muri gereza ya Ruhengeri, afunganywa n'abanyapolitiki atari umunyapolitiki, afunganywa n'abagabo atari umugabo, yarafunganywe n'umucamanza Kanana Minadab n'umugore we Pauline yarafunganywe bakunze kandi mwarabyumvise hano ku ijwi rya Amerika n'umwana wabo wari ufite amezi abiri gusa yarafunze nubwo nyinshi kabarenji atari yashoboye kurera umwana we ngo amuhe urukundo yafashaga Kanani Pauline gusimbagiza uwo yarafite Michel Shumbusho umuhungu wa Kanani yibuka ibyo umubyeyi we yamubwiye kuri kabarenzi
Agnes Kabarenzi yajyaga mpeka mu mugongo ibyo byose nabivuye n'umubyeyi wanjye akiriho kampeka habari igihe rwose nta habaga ari ingorane zo kubona ubuzima bwa prizo ndetse umubyeyi wanjye yize kumbwira ko ari igihe igeze gufatwa n'umusonga bisaba yuko Agnes Kabarenzi mani muheru kuri dashira nyitaho kumpeka kumparabya ku mabibero ntabwo rwose sinzi urumva ntabwo byoroshye nubwo narabashije kumubona ariko ni ibintu umuntu afite ku mutima kandi by'ibikomere biba biri aho ngaho abana nabyo
komera
bose babaye tortira babayeho mu buryo tortira moharmo bukubabaza ndashaka bihuriye ni
ndabizi komera niyo mpamvu kino kiganiro nifuje kukibaho no kugira ngo abanyarwanda bumve ijwi rya Amerika uyu munsi bamenye ishyano ryabwiririye u Rwanda kugira ngo umuntu cyumva nawe uyu munsi yumve ko umuntu ari nkundi
Washington ijwi rya Amerika
mu mwaka w'1977 abayobozi bagereza ya Ruhengeri bafashe icyemezo cyo kwicisha imfungwa inzara imbarutso yabaye kuba ari banze kurya kugira ngo bagaragaze ko batishimiye indyo mbi bahabwaga noneho bihumira ku mirari wa mutsima umeze nk'ibuye barawubura bya bishyimbo biri mu munyu w'igisoryo barabibura na cya gikoma kibingume Justine Mugenzi umunya politiki bigeze kuyobora ishyaka PL wabaye na ministeri mu Rwanda nawe yarahafungiwe ndetse yarahari igihe izo mfungwa zicishwaga inzara yatanze ubuhamya hano ku ijwi rya Amerika twongere twumve uko yabivugaga
iho ku munsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi haramaraso ubwo kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sinire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo ku ijosi arayabanza vira hinduri yikarayiye hanyuma aratembagana ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi sirire bakinguye dutazanta cyo kwase bagara yarazaga kingura akarunguruka kareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi wapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni umunsi wa 31 undi wakurikiyeho donko hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore Agnese
muri kino kiganiro Justine Mugenzi yagarutse kugira ngo atubwire uko byari byifashe mu minsi ya nyuma ya nyeshi kabarenzi nibutse ko ari we mugore wenyine warufunganywe n'abo bagabo ababaye muri iyo gereza basobanura ko yari mu cyumba kasho ifite nimero 7 yaratakambye abura gitabara yasabye amazi yo kubobeza umuhogo ntiyayahabwa niwe witabye imana nyuma y'abandi nyuma y'iminsi 52 atarya yari afite imyaka 28 twumve Justine Mugenzi
twibwe twarumirwaga twari twarumiwe kuko tutra tragedie yatangiye twireba bakabankuraja bagiraga umwanya wo gufatanya amasengesho kwaho ni mu minsi ya mbere bagishobora kuvuga amajwi agasohoka amamadoni
hari uvuze ibyo gusenga mu biganiro nagiranye na bamwe harabambiye yuko muri gereza n'ubundi ngo yakundaga gusenga cyane ngo akavuga ndakura mu Samaria mbere yo gusinzira ayo masengesho yazandakura mu Samaria barayumvaga hamwe n'izindi fungo bayavuga basenga
bagafata umwanya wo kwijanja amasengesho ariko amamadone byaracucitse wayavugaga muri serire wajyaga kubyumva sute na uri muhindi sete nuko yabikomeje kuko yari parmi les des personnes qui témoignaient leur foi vraiment d'une façon inéquivoque
mu Rwanda ubwo ashaka kuvuga ko n'umuntu wagaragaza ukwemera kwe ku buryo butaziguye.
Kandi rero ugasanga nyine ni drama ntabwo ntawashobora kuyikubwira ngo uyumve. Ni drama kuko kubona umugore wenyine wafungiwe regime ngo yakudeta bakoze uwo mugore yajyaga yajyaga gutwara morikiye niwe watwara gabrende se uwo mugore yakoze byarukumirwa gusa byarukumirwa hanyuma rero nawe aho amagambo amushiriyemo nuko aricecekera gusa kugeza igihe basangiye yabanje kujya atakambira Sembagara ati nyaboneka ati nampaye nibura amazi yo kunywa yagenze tu nta kindi wavuga akini navuga muzi
akamusaba amazi akayamwima. Amakuru avuga yuko ari mu banyuma bitabye Imana nyine bishwe n'inzara byaba ari byo koko ko ari we wa nyuma muri abo bose wa witabye Imana
wewe ni we wa nyuma rwose niba agiye nyuma avec un intervalle iwo wamubanjirije hakeme intervalle y'iminsi nkine nkine cyangwa itanu
uwamubanjirije mu wamumwibuka Justin Mugenzi ndagushimiye cyane.
Namwe murakoze.
Mu biganiro byacu byahise mwumvise umubyeyi utaratinye gusura imfungwa zari mu kaga muri gereza ya Ruhengeri nubwo yageragayo agacunaguzwa. Mwumvise umubyeyi wagiye mu rukiko baburana agira ngo abagaragarize ko batari bonyine. Uwo ni Madame Kabanda Félicité. Mbese wavuga iki ku byo mumaze kumva kurangisha Kabarenzi?
Yewe ibyavuzwe kuri uriya mubyeyi yanyuze mu bikomeye byinshi ku buryo rwose bishinguye umutima kumenya ubuzima bwe n'uko yababaye n'uko yababajwe ntabwo bishimishije kubona umubyeyi abyara umwana ntamwirerere ntamwose bakamumutwara gutyo ariko Imana yafashije uwo mwana kubaho icyo ni ikintu gikuru twashimira Imana ariko ubugome nka buriya bwo no kubwamaganira kure.
Uwo mwana wa Kabarenzi yanyeshi yabumva ijwi rya Amerika baramwumva mu kanya ariko unyemerere mvuge gato ku wundi mwana w'umusore wari ufite imyaka 23 mu gihe cya kudeta yararangije mu ishuri rikuru rya gisirikare ari Suryetna Augustin Mbaraga namenye ko munafitanye isano mutwibutse
Imana akajya muri Ecole d'Officier arangiza ari uwa mbere wa promotion 72 ari i Kigali ku kazi ke ka mbere yajyaga anyarukira igikondo aho twari turi ariko ubwo nyine tugiye mu Ruhengeri ntitwongeye kumubona tuza kumva ko yafunzwe nawe mbese ubwo twamuherukaga i Kigali uretse ko namubonye mu rukiko nyine tukarebana gutya nk'abantu bahana mesaje ati ndahari uzambwirire uzababwire ko wambonye nuko mbona umuheruka ariko n'uwo mu muryango se yari data wacu
impamvu mukubajije nuko mu bantu bose bafunzwe icyo gihe bagapfa bakaburirwa irengero kubera ko tugishakisha tugishaka kumenya aho bashyinguwe. Lieutenant Augustin Mbaraga nta mwana yasize, ntabwo twashoboye kugira umwana we twahamagara hano kuri Amerika kugira ngo tumubaze uko yumva ameze. Niyo mpamvu nari nkubajije nkawe nk'umubyeyi kugira ngo ugire ikintu ubivugaho mu gihe twiteguye kwakira umwana wa Kabarenzi.
Yewe Mbaraga na gahinda kuba nta icyo yasize inyuma, abandi basize abana basiga urubyaro basiga imvugo, ariko Mbaraga nyine ubwo yagiye ari umusore nta mwana afite yaratarashaka, n'ababyeyi be barapfuye. Ubwo rero na gahinda kutagira ubaza ibya Mbaraga, ariko nawe urumva yari yagiye yari yashatse kuba umusirikare nyine ngo yitangire igihugu, ariko yajyanywe kimwe n'abandi bose b'inzirakarengane. Nawe navuga ko yagiye ari inzirakarengane kuko nta bintu bya politike yari yakajyamo, yari amaze umwaka gusa mu kazi. Yewe ntabwo namuvugaho byinshi, ariko ni agahinda yadusigiye muri famiye. Mbaraga yagiye atarashaka, nta mwana yasize, ariko amahirwe tugira ni uko anyesi we afite ishami ryamushibutseho.
Anyesi Kabarenzi ntakiriho, ariko ariho kuko nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda, uwibarutse ntapfa. Yasize imbuto y'ubuzima, imbuto yo guhuza no kunga imitima. Muri aka kanya dushimishijwe no kwakira ishami yashibutse, Dr. Christine Uwimana, arubatse afite abana batatu, n'umuganga w'inzobere mu gusana imitima yahahamutse, akorera mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Lausanne. Dr. Christine Uwimana, nguhaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Muraho neza Bwana Veniste. Nagira ngo mbanze gushimira cyane Ijwi ry'Amerika kuri aka kazi mukora katoroshye kandi gakeneyewe cyane mu mateka y'Abanyarwanda. Nagira ngo mbanze mbashimire.
Murakoze cyane.
Hanyuma icya kabiri nagira ngo nanone nshimire abantu bose barimo bagenda baduha ubuhamya bw'ibyo bazi, ibyo babonye, kuko ibi bintu rwose byubaka imitima yacu twebwe twapfushije abantu muri kiriya gihe.
Urakoze cyane kuba wemeye kuza muri kino kiganiro, kandi ukaba uje kuvuga nyuma y'abamaze kuvuga bose. Wabumvise bagiye bavuga umubyeyi wawe, bamuvuga ibigwi, bakwibukije byinshi utaruzi. Hari n'ibyo yenda waruzi wabwiwe, ariko nagira ngo mbanze nkubaze, wamenye ryari ko umubyeyi wawe atakiriho?
Icyo kibazo rwose ni ikibazo gikomeye kandi kidakomeye kugisubiza. Biragoranye kumenya igihe namenye neza, ariko muri makeya iyo nibutse nkiri umwana mutoya narabimenye ko hari umumama wambyaye utakiriho. Ariko ni abantu babivugaga atari igihe babibwiye, bakabivuga hagati yabo, cyangwa bambona ukabona bagize bafite ukuntu bahindutse. Nabimaranye imyaka myinshi ntazi neza ibyo ari byo. Noneho nkajya ngira n'abantu bamwe bagenda bambwira izindi histoire kuri jyewe, ariko mu by'ukuri namenye neza ko yapfuye, kandi muri kiriya gihe nabwo ntazi neza, mfite imyaka ndumva ari 14. Ko kuva nkiri umwana mutoya byo nari mbizi yuko hari uwundi mu mama wambyaye kandi utakiriho.
Muri abo babyeyi bakureze, muri abo bana mwakinanaga, cyangwa se abakuru bakubonaga, hari uwigeza kureba mu maso akavuga ati uyu mwana
arasa na kabarenzi
yo ekereza ko abantu bose bambonaga kuvanyiri mutoya bahitaga bamubona muri jewe nubwo batabimbwiraga directement ariko urabona ukuntu duteye mu miso yacu ya Kinyarwanda ntabwo tuvuga byinshi abantu benshi barambonaga kandi na nubu ukabona bahise bifata ukuntu cyangwa bakavuga ngo niwe gusa gusa cyangwa bakimyoza ukabona bagize agahinda ku buryo rwose ndibuka nk'umuntu w'umubyeyi wigeze kuza gusura umuhungu we ku ishuri segondere aho nigaga mu by'Imana ambonye arikanga kandi atanze neza arampamagara ati mwana turi urinde uruwande noneho mwibwiye aza kumbwira ko yiganye ngo na mama muri secondaire donc abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto ngira ngo bambonagamo
bamukubonagamo muri kino kiganiro wagiye wumva benshi bamuvuga uko yigaga ndetse bavuze yuko hari igihe yakoze irushanwa ry'igihugu yenda kwimuka ajya muri secondaire ajya mu mashuri yisumbuye akaba ari nawe ubu wa mbere nawe nzi ko uri wabyirutse uri umwana uzi ubwenge ndetse na n'uburi uri igihangange sintinye kubivuga ndetse namenye mu bushakashatsi nakoze namenye ko nawe wigeze gutsinda irushanwa rya leta hari utuntu muhuriyeho sinzi niba warubizi hari ubugeza kubwira ko mama wawe yigeze atsinda iryo rushanwa n'iryo wikubwiye mbere cyangwa se urusanzwe ubizi
nagiye menya ko ngo mama yari umuntu w'umuhanga cyane ariko mu by'ukuri cyerekana niba nabyibagiwe ntabwo nigeze menya ko yaba yatsinze irushanwa inyishi abantu benshi bagiye bambwira ko yari umuntu uri umuhanga noneho nanjye nagize amahirwe yo kugira ubwo buhanga bwo mu ishuri ku buryo nyine bahita bagavuga bati ni nka mama wawe ariko ntabwo nari nzi neza rwose yuko ngo yaba yaratsinze irushanwa ahubwo njyewe navuze ntibanze babyitiranyije nanjye kuko nkiri muto niga nigaga nko mu wa kabiri wa primaire cyangwa mu wa gatatu habaye irushanwa sinibuka mu ruhe rwego kuko iryo rushanwa ndaritsinda
icyo wibuka kuri iryo rushanwa uritsinze baguhembye iki
icyo gihe icyo nibuka ni uko natsinze iryo rushanwa noneho mama wanjye wandeze nshimira cyane kuko niwe nkesha ubuzima nawe yakoraga aho hafi ari directrice y'ikigo cy'imyuga cy'abakobwa noneho ndibuka ko abana benshi baje nyine banjya iruhande na mama nuko igihembo bampaye rero birasekeje igihembo cya uniforme ya kaki y'abahungu ubanza icyo gihe ntabwo batekerezaga yuko abakobwa bashobora gutsinda kuri urwo rwego
nuko aho kuguha juru baguha kaki
bambaye kaki ariko sinzi icyo mama yayikoresheje birasekeje cyane nyine nibyerekana yuko batekerezaga ko ari abahungu aribo bashobora kuba ba mbere
birashekeje cyane ndumva uri umuntu nawe urangwa n'ibyishimo Michel yaraho yavuze yuko mama wawe yari umuntu kuba mubwiye ari umwana ariko no muri gereza ngo yakundaga gusetsa abantu agatera ibiparu ndetse akabasetsa ariko we akimunyamunyaka mu gihe baturitse baseka we akabihorera akicecekera wumvise mu kiganiro abantu benshi bagiye bavuga ko ari umucecetse cyane ibyo byo guceceka nawe birakuranga
ese navuga iki wagira ngo hari yego cyangwa oya ntekereza yuko hari ibizengeramo nk'abacecetse cyane kandi ntekereza ko urabona ndi umuntu ufite imyaka irenze 40 ko hari igihe cyabayeho nkaceceka cyane koko ariko rero iyo ndebye umuryango wacu kandi nuko abanyarwanda bameze muri rusange sanga bagira icyo kintu cyo guteteka noneho by'umwihariko umuryango wacu ahubwo yewe ntekereza ko ndi muri bamwe bavuga bakunda kuvuga no gushyira ibintu ku mugaragaro no kumenya neza gusesengura ibintu
ariko se ugakunda no gusetsa nkawe
yewe jingi byose abandi nibo ba abandi nibo wenda babimbwira abantu dukorana nibo bajyaga babimbwira rimwe na rimwe buriya abantu burya baba bafite ukuntu bakubona wenda nibo batangatse mu wanyaje ariko icyo kintu cyo ko mama yasetsaga ntabwo nari nkizi neza gusa icyo namenye ni uko ngo yari umuntu ukunda kubyina akunda no kubyina roke cyane rwose ngo akajya abyinisha abantu ako kantu nakumva nyine nkumva ari akantu gashimishije kuko nanjye nkunda kubyina nkakunda no kuririmba
iyo uririmbye ugiraho n'igihe uririmbira Imana ko bavuze ko yakundaga gusenga icyo gihe nawe urakigira cyo gusenga
baravuga ngo ibintu aririmbye abasenze kabiri ndi umuririmbyi kuva kera cyane kuva ndufite nk'imyaka 13 14 kandi naririmbaga mu kiliziya n'ubu ngubu aho ndi ndacyaririmba icyo gihe ntabwo nshobora kukibura kuko ngira ngo kuririmba bimpa amahoro ukuntu bimpa amahoro y'umutima
ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo byoroshye nzi yuko no mu kazi kawe ufitemo ni nabyo wize usana imitima ufasha abantu kwiyumva no kwimenya ufasha abantu kwisubiranya usubiranya gute abandi nawe wisubiranya uhereye ku byakubayeho cyane cyane no ku byabibaye ku mubyeyi wawe
rwose ikibazo cyiza kuko buriya iyo dutekereje twese ntabwo akazi dukora hari ukuntu umuntu akibonamo atekereza wenda ngo ni ngo yarabishatse ngo niyo wabishatse gukora ako kazi ariko hari n'ukundi kuntu imibereho yacu itujyana mu kazi dukora ubwo rero ntekereza yuko yabangana bafite bagize ibibazo bikomeye cyangwa bingana n'ibyanjye cyangwa bibirusha nshobora kubyumva kuba narabayeho muri ubwo buzima kuba naragize ibyo bikomere donc nshobora kumva abandi noneho formation nagize idufasha kugira ngo dushobore kudafatwa cyane urumva kudafatwa cyane cyangwa turwazwe n'ibyo ngibyo abandi batubwira ni ukuvuga rwose ngo no mu kazi dukora natwe baba baturi hafi tuba dufite abantu baturi hafi dushobora kugenda tubwira uko byadukomereye donc tuba dufite iyo formation idufasha kumva abantu no kubafasha kwisana noneho kandi bitatugizeho twebwe ihungabana
wabyivugiye wakuze ukurira mu muryango ugukunda baguha urukundo ruhebuje umubyeyi wawe aza gutabaruka ndavuga uwakureze urakomeza ubaho urigura arangiza uri umubyeyi urarera nawe ni iki kintu ubona utigeze ubona cyagombye kukongerera ibyishimo
ikintu mbona ntigeze mbona ni ibintu bibiri njye navuga ibintu bibiri by'ingenzi hanyuma nyuma ndaza sinzi niba ndibone undi muntu utumwe wo gushimira abantu bo mu muryango ariko ikintu mbona nabuze rwose kugira ngo bifashe gukomeza kwiyubaka no gukura neza ni ukumenya uko byagenze ni ukumenya ayo mateka ya mama n'uko byagenze icyo kintu rwose cyarabuze ntekereza ko umuryango cyangwa no mu mitere y'abanyarwanda byabakomereye kugira ngo bashobore kubwira umwana bati dore uko byagenze cyangwa cyangwa dore uko mama wawe yarameze icyo kintu narakibuze ikindi cyakabiri nabuze na nubwo ngubwo nkibaza nuko umwana avuka ku babyeyi babiri nuko menya ngo ubundi mubyeyi nuwuhe icyo kintu rwose nacyo narakibuze kandi ni ikibazo nkibaza kugeza ubu ngubu ku buryo binatuma jyewe ubwanjye ntashobora kujya mu cyunamo hari igihe njya mbwira abana banjye nti bizashyira bigere nzakora icyunamo cyangwa umaje ku babyeyi banjye n'abandi bose nabuze ariko hari ikintu kimwe nkibura nuko ubwo rero ndacyategereje
nuko ukomeza ugategereza ngira ngo wategeje imyaka irenga 47 kugira ngo uyu munsi ijwi rya Amerika rishobore kugufasha kumuvuga ibigwi umenye kurushaho umubyeyi wawe ubwo ijwi rya Amerika rizakomeza ritohoze rizagufasha no kugera ku bindi igihe kirageze kugira ngo ushimire nk'uko wabyifuje hanyuma dusoze ikiganiro
nongere nshimire warandagushimiye cyane bwana Venuste ntabwo narangiza iminota mu mpaye nashimiye cyane byimazeyo abantu bo mu muryango bampaye urukundo bakangaburira bakankunda bakandira amashuri nkaba ndiho nkaba ntari umuntu urwaye mu mutwe nkaba ndi umuntu ufite ubuzima bwiza donc ntabwo ngiye kubarondora kuko navuga ko narezwe n'abantu benshi ariko by'umwihariko ndashimira mama Anastasia nawe witabye Imana hamwe na n'umugabo we bari ababyeyi banjye nawe witabye Imana donc ndashimira byimaze abantu bo mu muryango bashoboye kundera no kumfasha wenda nkaba ngira n'akantu nasaba ababyeyi muri rusange cyane cyane ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi imbere nifuzaga kubasaba yuko bajya bakwihangana bakabwira abana babo barera ababyeyi babo ba mbere kuko rwose birabafasha ibintu byo nyine tuvuga ngo ni ukugira ngo umwana ngo atababara ngo ntabwo tumubwira ngo atababara kandi umwana hari abandi babyeyi ba mbere yagize birica mu mutwe ni ukuvuga ngo ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi mbere ni byiza kubaha urukundo no kubitaho muri byose noneho no kugira iyo responsabilite yo kubabwira umubyeyi wabo wabanje kugira ngo hatabaho navuga ngo iki mu kinyarwanda rupture kugira ngo hatabamo igice kibura muri histoire y'umuntu ni icyo ngicyo narangirizaho ni nayo mpamvu nshimiye cyane nanone ijwi rya Amerika kuri aka kazi mukora kuko hari ibintu byinshi namenye ntari nzi bishobora gutuma nkomeza kwiyubaka nubwo ndengeje imyaka 40 nagira ngo nkomeze kubashimira muri aka kazi katoroshye mukora
ndagushimiye cyane ku bwa kano kanya wahaye ijwi rya Amerika ukaba watumye n'abantu bamenya kuriho bityo ukanatuma n'abantu bamenya yuko mama wawe akiriho mu bundi buryo
murakoze cyane rwose kuri jyewe ni byishimo ntimugire ngo n'agahinda kuri jyewe ni byishimo kumva abo bantu bose no kuba mwafashe iminota yo kumuvuga kandi umuvuga neza donc ni ibintu binyubatse cyane ndabashimiye
bari bariho nibakiriho arekwe Imana ishimye turiho ngo dusohoze ikivi cy'urukundo baturaze
ikiganiro twari twahariye Anyeshi Kabarenzi umugore rukumbi wajyanye n'abandi gufungwa nyuma ya kudeta yabaye mu Rwanda muri 73 ikuraho Repubulika ya mbere agera Igori Kayibanda yimiki ya kabiri ya Juvenal Habyarimana ni hano gihagarariye kuyavuga siko kuyamara hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye nongere nshimire cyane abatumire bacu mwadufashije kumenya Anyeshi Kabarenzi mugaragaza icyubahiro gikwiye guhabwa ubuzima muri rusange n'umuntu ku buryo bwihariye. Mbashimire namwe mwese mukurikirirwa irya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Nshimiyimana murakarama.